zazana ntsayo lusi inkomo wendulinde nestopini kozazana ntsayo lusi inkomo kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini kozazana ntsayo lusi inkomo wendulinde nestopini kozazana ntsayo lusi kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini intombenke njengawe wosasikhethisane benukhethe mna nandumiki inkomo intombenke njengawe wosasikhethisane benukhethe mna nandumiki inkomo soqabeli intabe damasko soqabeli intabe damasko soqabeli intabe damasko soqabeli intabe damasko siyophila kamnandi ntande siyophila kamnandi ntande ulindana